kuvuga Tribert Rujugiro yabatwa ku Banyarwanda n'izina rizwi, muzwi nk'umunyemari, muzwi nk'umuntu ukora mu rwego mpuzamahanga, ariko se iby'umwihariko kuba twumva mu kanya, mwatwibwira kurushaho?
Nitwa Rujugiro Tribert yabatwa, nkaba ndi umunyarwanda kandi nkaba n'umurundi kuko nabaye Burundi imyaka myinshi, nkaba mba muri South Africa.
Muba muri South Africa, Afrika y'Epfo.
Afrika y'Epfo.
Niho mukorera, niho mutuye gusa?
Niho ntuye, nkagira n'ibikorwa, noneho nkakora ibindi ahandi nturutse South Africa.
Mwavukiye mu Rwanda?
Navukiye i Rwanda, mbayo abariho ntangira amashuri ariko mpava ntanayarangije, mfite imyaka 19 ngende Burundi. I Burundi ndahaba kuva muri mu mwaka wa 60 kugeza mu mwaka wa 90. Mu mwaka wa 90 muri 87 ingoma zihindutse, uyo yafashe ubutegetsi yakuyeho bagaza, mba mu bantu yafunze, mara mu myaka 3 ngira Imana ndamucika. Hanyuma kubera ibyo byo gucika, ntekereza ahantu nshobora kuba ntazahurira nawe cyangwa ngo abe yantera izindi ngorane, bituma ngenda kuba South Africa, abariho mpera gutangira ibindi bikorwa kuko ibyo nari mfite i Burundi yari yabifashe.
Guhunga kuva mu Rwanda kujya mu Burundi, mugahunga mukajya muri South Africa, n'urugendo?
N'urugendo kuva mu, ariko urabizi muri iyi myaka y'iki gihe hari indege, ntabwo ari ibintu bigoye, kandi buriya iyo uhunga biterwa n'ikikwirukanye.
Niyo mpamvu n'ubundi mwavukiye mu Rwanda mujya mu Burundi, mujya muri Afrika y'Epfo, ni uguhunga.
Navuga ko ari ibibazo kuko ndakeka ko nta utazi ibyabaye mu Rwanda mu mwaka wa 59 na 60 twari mu mashuri, noneho bashaka kutwica abandi banyeshuri kubera biriya by'amoko, duturoka dutyo tugenda i Burundi. Ngezeyo sinashobora kongera kugira amashuri, noneho nshakisha akazi ndatangira ndakora, mbayo noneho ngera aho mva mu kazi nakoraga njya kwikorera.
Kwikorera ku giti cyanyu,
ubwo
ni mu ihe myaka tuvuge?
Mu myaka ya 70 nari maze nk'imyaka 10 nkora akazi, nabanje gukorera leta y'Ababiligi muri 60 nkora muri post office.
Ni hambere?
Hambere. Hanyuma yaho nkora mu kintu cyitwa gasoko petrol, ukitwa SEP, cyakoraga cyabikaga ibitoro by'u Rwanda, Burundi na East ya Congo. Muri 70 niho nahavuye ndagenda ntangira kwikorera.
Nibwo mwatangiye kuba rwiyemeza mirimo, mutangira akazi kwishakishiriza imirimo?
Kwishakishiriza imirimo, ntangira ku bintu bya transport, biriya byo gutwara abantu. Urazi kera abantu bagendaga mu modoka ziriya z'amakamyoneti, ugapakiramo ibintu hejuru yabyo, ugapakiramo abantu bakakuriha. Naho nahereye.
Naho hereye guturasubira mu myaka za 60, turi muri 2013, u Rwanda rwabonye ubwigenge mutari mu gihugu, ariko hagati aho mwaje no gusubira mu Rwanda. Mbere yaho se ari muri Afrika y'Epfo, tuvuge no mu Burundi, aho mwabaye hano n'abandi Banyarwanda, ntimugeze musubira mu Rwanda?
Ntabwo nasubiye mu Rwanda muri 94, aho intambara irangiriye ya FPR, ariko hagati ya 60 na 94 ntabwo nigeze nsubira i Rwanda. Nabaga i Burundi navuye njya muri South Africa.
Etienne, wenda ngize icyo nanjye nabaza, utubwiye ubuzima wanyuzemo, imirimo wakoze, yurebye usanga ari ibintu abantu benshi banyuramo, gukora muri serivisi za transport, ibintu nk'ibyo. Ariko nk'uko mugenzi wanjye yabivuze kare, yuvuze izina Rujugiro ayabatwa, yaba umunyarwanda, yaba umurundi, cyangwa se umugande, cyangwa se umunyafurika y'Epfo, iryo zina bararizi. Iryo zina watangiye gute kuryubaka, byagutwaye igihe kingana iki?
Urabizi buriya kubaka izina biterwa, ntabwo ari ibintu ukora n'ubushake, ni ibintu bikorwa n'ibikorwa byawe. Iyo ufite ibintu ukora bishimishije abantu cyangwa bifitiye akamaro abantu, abantu barabimenya, bakakumenya. Ntabwo nigeze nkora ikintu na kimwe ngo kugira ngo mbe iryo zina ryamenyekana, ahubwo nakoze akazi kanjye, nkora ibyo nshobora, mfasha abo nshobora gufasha. Ibyavuyemo ni byizanye, ntabwo ari ibyo nari nagendereye.
Ariko gukora benshi barakora ntabwo bagira nkaho mwagize hari ibanga ryihariye mwagira muti
ibanga ntabwo ari ibanga ryanje genyine ni ryo umuntu wese ushaka kugira icyageraho bwa mbere ugomba kumenya aho ushaka ukabuzi icyo wifuza kugeraho bwa kabiri ugakora ibishoboka byose kugira ngo ukigereho kuko ikintu cyose kigira igiciro niba ushaka gukora ngo ugere ahantu ntabwo uzakora ngo ugeze saa kumi ngo uvuge ngo isaha yo gutahira ageze ugomba kubyihatira hanyuma iruhande rwabyo nubwo wakora cyane nubwo waba uzi aho ujya hari ibintu bimwe ugomba kwitondera nko kumenya yuko ibyo ukora byose ubikorera kandi unabikoresha abantu ukamenya kumenya abantu umuntu wese uwo ari we wese ugucira iruhande n'uwo ukoresha kubura umubiri wawe ukamuha agaciro ke akwiye hakaba kumenya kugendera ku ijambo ryawe niba uvuze ikintu naho wakivuga hanyuma ugasanga wibeshye ariko kubera ko wakivuze ukacyubahiriza
ntabacise mu ijambo bwana Rujugiro muvuze mu kanya ko mwasubiye mu Rwanda mu 1994 mwinjirana no mu muryango wa FPR bamaze gufata ubutegetsi FPR mwakoranye muti
FPR ntabwo mukuri FPR itangira siho nari mfunze muri za 1987 Miru 1990 nsohotse mvuye mu munyururu wa Buyoya mpura nuko hashize ukwezi kumwe niho FPR yateye Rwanda ariko ijya gutera umuntu wafashije mu kuronka impapuro zo gusohoka mu kuronka visa zo gushobora kujya kureba abana banje muri Swisse yari Fred Rwigema akaba rero ataransobanuriye ko nta mwanya yabonaga nahunze ndashaka kujya kureba abana abona nta mwanya yaronka wo kusobanurira ibintu bya FPR arambwira ati ntacyo hari ibintu nifuza kutuganira ariko ubu nta mwanya wegenda nza nihashira nk'ukwezi uzanyara kugaruke tuganire umunsi nagarukaga ngeze Nairobi menye ko bateye Rwanda noneho abana muhiraho yari ya telefoniye mbere yo kugenda i Rwanda barambwira bati hari umuntu wa telefoni bampa nimero ntelefonye umwana umwe wo muri FPR aranyitaba nuko ninjiyemo ndagenda nsanga abantu
ubwo hari heho ngaho
hari muri 1990 mu kwezi kw'icumi umunsi batera nageze Nairobi bucya ngenda i Kampala nsanga bateye ninjira mwonyo ntazi uko bimeze ariko muri byose nari mfite igitekerezo nk'icy'abandi banyarwanda bose bari bafite cyo kugerageza gusubira mu gihugu cyacu noneho kuva aho nkuru ibyo ibishoboka byose ari ukubafasha ku giti cyanjye ari gusaba bagenzi banjye b'abacuruzi ngo babafashe n'abandi bantu batari abacuruzi tuziranye noneho dukomeza dufasha dutyo kugera twinjire mu Rwanda
birumvikana kwifuza gutaha mu gihugu ni indoto ya buri wese wahunze igihugu muri make nk'umunyemari mwarimo meze mutyo mwafashije umuryango wa FPR ku buryo bw'umwihariko
birashoboka kuko hari ibintu buri umuntu wese akoresha ibyazi mu mimenyere yanjye y'ibintu bya management y'amafaranga n'iki narabafashaga gukurikirana amafaranga yaje icyakora hajya n'ukuntu umuntu ashobora kurondereza kugira ngo ashobore kugera ku byo bashaka
ariko ni ukuvuga ko nawe noneho wakoraga mu kigega cyawe ukagira ayo ushyira muri uwo muryango wa FPR
nta muntu n'umwe ukuyeho no kuvuga ngo abanyarwanda n'abantu b'abanyamahanga babonaga ikibazo cy'abanyarwanda baradufashije urumva rero ntabwo nari gusigara ntabwo nari kuba inyuma muri abo ngabo ariko sinavuga ngo hari icyo narushije abandi gufasha kuko hari nk'abakecuru baronkaga udufaranga duke babafashije two kugira ngo abana babo bakora babafashije ngo bashobore kwitunga bakizirika umukanda bakadutanga kugira ngo intambara igende urumva ntabwo navuga ngo kubera ko gye natanze ijana uriya gatanga rimwe ngo hari icyo namurushije oya icyabarwaga ni umutima umuntu yabitanganye
birumvikana nyuma y'imyaka 20 mu muryango wa FPL ufashe ubutegetsi mu Rwanda namwe birumvikana mwari kwisonga none hafi imyaka 20 irangiye muri hanze y'igihugu nanone none gutaha se n'urundi rugamba
ibyo oya ana gatoya kuko kugenda kwanje kuva i Rwanda ntabwo ari ikintu gifite aho gihuriye n'abandi banyarwanda ni ikintu cyo kugita cyanjye ubwanjye
reka mfatireho ahubwo ubuse mwiyita impunzi cyangwa
oye ntana gatoya ntabwo niyita impunzi ariko nta nubwo ushobora gusubira i Rwanda impamvu
ni ihe
impamvu nuko urumva FPL Rwanda hari ibintu yarwaniye hari ibintu by'intego yagombaga kugeraho nari umwe rero mu bantu bageragezaga nari mu cyama muri FPL ndi muri komite executive nka bumwe mu bageragezaga ko izo ntego twashinze tutazinyuraho aho mboneye tutangiye kunyuranya nazo cyane nkabona icyama gitangiye gufata uwundi murongo atari uwo mbona twari twagendeyeho mu ntango niho nabasezeye nge mfata inzira ndavuga nti nge sindi politicien ntacyo ushobora guhindura ariko nta nubwo ushaka kuba mu bintu bitari ku murongo
bwana Rujugiro uvuze ko wari mu buyobozi bwa FPL wari mu buyobozi bwa cyama usibye nibyo wari no mu kanama ka prezida gashinzwe kumugira inama ni ukuvuga ngo ibyo byose hari ukuntu wari ufite ubushobozi bwo kugira ngo bimwe mu bintu bibe byahinduka hari inzitizi wabonaga cyangwa se wahuraga nazo zatumaga ibyo bitekerezo byawe kugira ngo ibintu bihinduke bitakwemerwa
cyane ndakeka ko nibo wanyumvise nicyo nashatse kuvuga kuko bwa mbere iyo uri mu cyama icyama sicyo gitwara cya kabiri iyo uri umujyanama ugira umuntu inama ariko ashobora kutayikurikiza ndakeka ko aho icyo nashatse kuvuga nuko nabonaga izo nama mbagira n'ukuntu mbona umurongo twagenderaho binyuranye n'umurongo bakurikiza so batanyumva kuvaho rero nsanga ntakaza umwanya byiza naba nigiye iruhande
iyo muvuga ngo ba bakora ibi batanyumva mu byukuri abo ni bande umuntu yavuga ati namwe mwari murimo
icyo nanze ni ukuba mu justema nanze kubamo
mu ndani cyangwa
he oya kubamo muri abo ba kuko twagiye tugamije gukora ibintu twumvikanye uko bizakorwa tugeze ahantu mbona batangiye guhindura umurongo ntabwo bikigenda nkuko twabivuganye niho nafashe inzira zo gukura mwakanje
ubu
umve muri abo ba
ubu tuvugana ntacyo abo batoza kugeraho nibishoboka ariko abo ni bande
ntabwo mbazi urabazi kundusha nabategetsi ntabo bicyama ntabo nyine bakora ibyo bintu
ntacyo turabitabo naba hanyuma ariko hari nandi makuru amaze igihe avugwa atangazwa namwe mwarayumvise aho inzego z'ubutegetsi mu Rwanda zavuze ko mwaba mufatanya n'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ikorera hanze y'igihugu hari ibyavuzwe n'ubu biracyavugwa ko mwaba ahubwo murabitubwira mukanya mufatanije na barimo General Kayumba Nyamwasa, Colonel Patrick Karegeya n'abandi bantu n'indi mitwe irwanya ubutegetsi ikorera hanze y'igihugu. Mwarabyumvise. Ibi mwe mubyakira mute mubivugaho iki?
Ibyo kabisa barabivuze kandi naramwoherereza message.
Muyoherereza
president. Muyoherereza president Kagame. Nyicisha ku bantu bashobora kuyimugezaho. Baramukumubwira ko ntabwo mfite intere nimwe na ntoya muri politike ko kandi nta na rimwe nzigera nsubira kujya mu kintu cyatera u Rwanda ku mpamvu izo arizo zose
ubabazwa no kuba ubu ngubu itungo yawe irimo gufatirwa ukaba noneho nta uruhare urimo kugira mu guteza imbere u Rwanda
mbabajwe no kutashobora kugira uruhare rwo guteza imbere u Rwanda imitungo ntabwo imbabaje uko ari amazu nta mapune afite ntazayashyiraho amapine ngo ashorera yajyane hanze
ngo hari umukuru w'igihugu wundi wigeze kubikubwira
yeee hari uwabivuze nta mapine afite ari hariya ashobora kuyitiza imyaka ibiri itatu hazagera nkagaruka nkayasubirana nk'uko nasubiranye BTC bantwaye isosiyete mu Burundi bayimarana imyaka itandatu ariko narayisanze nubirakora nariya mazu nzayasanga hariya
none se tugarutse ngo amazi arashyuha ntiberwa wambeho gutahuka kwanyu mu Rwanda aho mwavukiye muravuga muti kurwanya urwanda n'intwaro ntibirimo gukora ibi nibi ntibirimo kandi mwavuze ko mwinjiranye na FPR irwanda muzasubira mu Rwanda bigenze bite
ntabwo nshobora no kudasubirayo niba kondisiyo yo gusubira mu Rwanda ari uguteza intambara nzayemera ngume hanze nta ntambara nzateza wumva niba narananiranywe na Kagame navuga ngo noneho bukayumba niba ubaye umuntu muzima tuzajyana so kuva aho ngaho rero ntabwo kabisa ndi kumwe na Kayumba kandi noneho nge kubwanje barabizi ko tutari kumwe barabizi ko nta intere mfite na ntoya yo gutera u Rwanda gusa ntabwo nzi kibatera kubikoresha ni igikoresho bafata bakabikoreye
nagira ngo duse nk'abanzura bwana Rujugira y'abatwa mpereye ku buryo mwazamutse mwubaka umutungo wanyu nk'inama tuvuge mwagira nk'abantu bakiri bato abantu bashaka kugira ngo barwiyemeza mirimo batangiye kuba bashora imari mu bikorwa byazamura igihugu ikintu mwabwira muti mwakora mutya icyo mwabwira muti mwakwirinda ikintu kimwatubwira
inama nabagira ikintu cy'ambere bagomba kumenya icyo bashaka icya kabiri ni ukwirinda gushyira amafaranga imbere ntabwo umutungo ari amafaranga umutungo ni ugukora ukagera ku cyo wifuza kugeraho kandi teka ukabikora ubikorana n'abandi ukirinda kuba wahemukira abandi kubera amafaranga
ndabashimiye cyane bwana Tribert Rujugiro ayabatwa kuba mwikomwe igihe mwari mufite hano Washington mukadusubana kuri rya America kugira ngo tuganire birumvikana si kenshi abantu nkamwe badusura hano ndabashimiye cyane rwose ku buryo bw'umwihariko